Afrika ofisi ya kitongole kyekibiina kya mawanga amagatte evunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu Volker Turk asabye gavumenti okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu wakati mu keeteleekerero ak'okulonda kwa bonna okubindabinda. Ab'oludda oluvuganya ku ssaba nnamawulire balekeraawo okutulugunyizibwa n'okuyigganyizibwa. Mu kiwandiiko ky'afulumizza, Volker ategeeza nti gavumenti erina okukuuma n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'abantu ng'okulonda tekunnabaawo, bwe kunaaba kugenda mu maaso ate ne bwe kunaaba nga kuwedde. Alipoota efulumiziddwa eraga nti abantu bali 55 okuli bannakibiina kya NUP be baakakwatibwa ne baggalirwa bukyomwaka guno ogutandika, ate nga basobamu 300 ku bano bakwatiddwa mu kiseera kya kuwenja kalulu okwatandika mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno. Ekiwandiiko kino kyoleka nti abakwate bali eyo mu butuukulu baggulwako emisango okuli okweyisanga ekitagasa, okujemera ebiragiro ebituufu, okulemesa ab'ebyokwerinda okukola egyabwe n'okukuma omuliro mu bantu. Turk mwennyamivu olw'ab'ebyokwerinda bayiibwa ne batevuunya okukira obuwuka mu bifo aba NUP gye baba bagenda okukuba enkuŋŋaana. Agamba ng'oggyeeko eddembe ly'ab'oludda oluvuganya n'erya bannamawulire nalyo ligwana okussibwamu ekitiibwa baleme kukugirwa kusaka mu bifo ebimu nga bwe kiri kuba NTV ne Del Monta. Batakkirizibwa kusaka ga paalamenti kw'ossa ag'enkuŋŋaana eza Pulezidenti Yoweri Museveni.